Hiyo D-Block
ZPushup.com
Wanakatika Hiyo pisto
Yo, straight out of from Flips on Music You know I'm doing it for Zay
Big up on fish Kaida Ina powder wa fuck Wakirwa Wakangi wa kuyend Trouser na mini ya kata kumbui Wakira When they pass Wakaya wa makunka mumbui Wakira These days Wakondozi powder These girls Wachita uva Kuminzo wanachinja ni nyao Milomo ni pink na lipstick Kukacha vive ni maselfi Kumazula tita na kotivi Chena yamba kudunsa na maskevu Wanalika kumvila bagilu hafu Wanajaila chi matawa I will never give up on my life Wagilu ananichaisi la panzi 24 kukawatu madansi Ndilumba kulimwe mafanzi These girls make up on fish lipstick In a powder wa fuck Wakiru hafu Wakangi wa kuyendi Trouser na mini ya gata kumbui Wakira When they pass Wakaya wa makunka mumbui Wakira These days Wakondozi powder Midanzo na wakilu Ise sitizalika Wani wa mafani Ise sitizaseka Tawishiwi Wanakatika Ise daily ni tweak Tweak Na venera pika Sichimvila kumezo shimapinta Wakachikunka wakai wa mafinta 2019 city funa hater Diblo nizi Joka kuwe osa yes ano sick Nipaseka simba nipae lion Imwe mumashusha Dimwe bambonsi mufika palevu Mulipena zone Ise kumavina makimba umachepa Tikangena muhaso bagelo umachip Ona koche shape Chavala kamini Chisicho dula chifuna teni pinichi These girls Make up on fish lipstick In a powder wa fuck Wakiru hafu Wakangi wa kuyendi Trouser na mini ya kata kumbui Wakira When they pass Wakaya wa makunka mumbui Wakira These days Wakondozi powder These girls Make up on fish lipstick In a powder wa fuck Wakira Wakangi wa kuyendi Trouser na mini ya kata kumbui Wakira When they pass Wakaya wa makunka mumbui Wakira These days Wakondozi powder OG Eyo deep on the building Wanakatika I see you Jay Freaks Smengo Mobito Nation
Shout out to ZPushup.com
Okay guys Zone X